Young Fresh Jackfire,
Westside
Cypher. Welcome on my 2025. Let me get it. Get 2025. Coach the pack of fame. Over our penny back, Kalanina, coach the Vesem. Amakuva Fita Mano no Tikuva Sem. Over Naniko Koboka Man, very, very shame. In Yaku Sinayamo, we don't make a hub. Kalamatao Neku of Fita Mama Fam. Over Kali Mamisik Sani, using a matchup. Was Wako Moka Man, everybody how come. Unahava hulu kolu sali sali kob. Young fresh boy kia tuta maskip. Maela kache kusali master makemu. Tafuna raimu mane enke babogam. Young fresh boy sali master makemu. Kemi alipina mina noti ya bajimu. Nevali nifelile magaisi maskimu. Mutiele za chole monisha pela maraimu. Whenever ni seba de mushinya fela time. Unahalu feli mane enke talk time. Kuvonele se umpanga system. Buo peli ya mkone neke mkapanga team. Tipeta mtuele muyobona za masimu. Levaso likubele kabene sabu. Na nimi na aluko ni kubasemu. Neki amu ituba gaza mperi shemu. Unizuma inge mule na balamu. Chwele faikele ilila alamu. Na nizue la usi wade poku alamu. Lunakilu na bende poku alamu. Simanta ula fresh dari uma ulamu. Kono kusapuma na animu islamu. So eva mani bata muyobu za vumulamu. Mutenga munga tenge mushipile milamu. Kagrupu ya mina ni kabula ya babamu. Kosi kumikala ni nieza kama gomu. Ni nisepile tobolo ya nipatile kwa homo. Ade komando keni tina yonifu. Nifelize kale za kusayu na mafomo. Do you know where I'm coming from? Yewe kiraimu ya nivea ni kafomo. Ili mteni monga tiyo singapromo. Kapa mulola wale obabi za kumo. Nige ya wamina ipangile pimo. Bakoni kuyijima nekile wona bajimo. Ibu hali inge paka ya bandemo. Kaufela wone balikeni bakondemo. Nanyaha niko nikuyo bakondemo. Komu zile minasemo livi makondomo. You guys you are moving randomo. Nizambo misho kamonga bakusotomo. There's two song fresh peace kingdom. That's why my thirst weapons of freedom. Manga ula fresh guy mwa wisdom. Si afuna fez two song inkale sifdom. Uvana vasi kolomu salova la matomo. Kati mpiti ni zambo moving around domo. Ni zambo mishu oka monga wako sodomo. Unaluzi vala ingewe na sadamo. Kaufe la luna luzo kwa damo. Chwele fase ni laiza madamo. Ni watapili ni opota kwa kalibadamo. Nikayo kutafoni tomi ni satuma. Msana kuitumba kuli kimi na vajimu. Can you respect our regime? Don't disturb our thoughts of regime. Hey, no money no redeem. Kozi luna kitele kino tija ya madrimo. Chwale fana poba wala madramo. Good song but not epigramo. Nenili kafela kumifata ya gramo. Nili palo zale za mamele gramo. Chwale fake nipanga programo. Very nice fox na problemo. So guys you are free to blame. But last year you mozambo ni pasa ulemo. Na haka ufela ni kayeza inflemo. Kine J Fire not even the inflemo. Esi mina movie my picture flemo. Niko mokanga fela neki amweza flemo. Mina numa type of klimo. Yaka poko kiyaka ice cream. Vuhali inge mezi ya vuba mwa streamu. Vuhopela kipoezo akumulimu. Mwipula isa fela kuipea fahalimu. Wena uko kwani ye vizu wa sina mumu. Tipeta ukuze fela manenge si mumu. Vuhopela anisabi neke mutu ya limumu. Kakuli na kopela kipoezo akumulimu. Ipokilo sarapu inge kiajika rimu. Hey, I'm looking so glim. Hey, I'm looking so grimo. Isen safu jane, tupanga piyo grimo.
My cap is shining on the brimo.
Jibina na magilo batu bebe sima brimo. Palichia umozi, wanse ni maslimu. Na kwa tila kasilimu, nalipila na salamu. Tipwele kumanyimbo, ine niyofe munga kalamu. Na nima settinge, nipalo za makolamu. Fani kazi wala mani ingeve na yolamu. SK nileka ya computeramu. I making noise on my rostramu. Mwale toko melala kulonga mastramu. Luasela mateni mezi ni kukweza grumu. Kyole foka ikuta very gloomu. Kakuli folu kayo kupata kwa bedroomu. Kunikala fakia winwe la tumu. Kakuli nisivala inge mulola wakumu. Luna alura panki inge anu ile bomu. Mina kutalifa konji ya mwinsi bimu. Amunu ile ucho alaona kwale kuwa piemu. Etima wakone uchi wakika jemu. Kela ukoni mwendili kafela poemu. Wanayasa kwa nege kupanga kapoemu. Ipina utuwele ya kusana tabayemu. Mano maitas nili dindemu. Panzala taku utuali tabazemu. Konika mikopa ni kumiho hafazum. Kaufela mina moskeza ashum. You have to know that chromosome. Mwaiwele kila fela like a rhizome. Kalilwa wana li TBS ifake ya kizam. Kipina za luna luliise kubazam. Kambaneke kwale kubazen jam. Tume andie nde focus na zama jam. Ulumele ko ni mina waka sham. Inzi mwanzila fante aniwene sam. Andi andi usova na andiwechi sam. Ula jiswa voice nundi kupia musam. Nakula mu music mwonga ni masam. Dipina munga taige bukayali sam. Hey,
Don't you plant this step. Balo and ball is a posty motemo. Luna sell sivala in yemi kotemo. Well, if I'm pushing, I'm a item. Very fast, I'll face naked demo. When I'm a casual cool, you can pick a team. You the king fresh, I'm a look on a rival. I'm a malatea, I'm a sefila maimo. Nani kwa peti, phone, kami, is a memo. Sendi mulena, God bless my mom. Luna luka lezu kubala sabin mom. Wana luto fita ni fa maximum. Nekula sereza ni wana JMO. Nyo kisaifa aki national anthem. Zeni upula manzu ya wanda te akimu. Nevali hadilu keli kupila maskimu. Kakuli lipina zakali na nistimu. Harina kutumani sazu maskimu. Nekula sereza ni vene William. Yang fresh J-Fire ni mana wavo miriamu. Nalefana tutani opila kamisiamu. Lipina kafela ni olivea falijiamu. Kona kuyo lipe foma kwa stadiumu. Adidari utu dem turn like so jamu. Can you say this bitch only my body? Your diamo, it's not your piamo. Makani ama bifa lucheza syndromo. It's very easy mo to make your pogromo. Alifeza na tuta ni opila kwa romo. Box na mutu ya kani eza romo. Kona ni kayozo la pili kushape maraimo. Mabunga fakonje ni pange crime. Ni kuya kwa Amerika kuwa Mr. Grimo. Kano ni muhela nga fa TV ya ba primo. Foke ni join na bakoti ya supremo. Kona ni kaviza wali kani wene J primo. Ulilutozu sa andima au pamo. Chole mi na mukeza kofemo. Kolusi sa hande molu pange zifemo. Anzila hende ya kufiwa kimulimo. Noti za miliani, yo kimilimo. Niko mokayo mumu ipea fahalimu. Fa computer hazibi yone kento ilimu. Kono umatila kuipea fahalimu. Kuitumba kona, yabo na customo. Kwa itumba nga neki ale kile custom. That's why never swali kumusea vene tomo. Neva mubo na fila manigi ka atomo. Chole ni mufile fila kutu ektomo. Yo, ushule fa potomo. I'm here for 3 years past tomo. We never put you in the bus tomo. Eh? I'm not here plus tomo. This song is like a phantom. Freeze you guys, you are the phantom. Follow and ball is a posty patamo. Don't try enter in our sanctum. It's no use for you to be eponymo. This words is there are synonymo. Yeah. Tell Johnny Mo, do not lose this picture. Let me know my Johnny Mo. We'll never be the winner of this lip demo. We just continue to control the beat demo. Yeah, I keep calling you idiot, like you, my kemo. When I hit you, my fucker pina kalikamo. Chale luna fala chicha kalikula mo. Ali mela fela molo harikela mo. Vaya bivali tapi kia bene chilemo. Do not come back here to shop my rhymo. Chale when I DJ, I can just volume mo. Chakula siriza makash pamo. Wako na kuvina na kesumzimo. Kamu andisi awa dance of yebimu. Luma zambia ansia luma tuarizimu. Seusa lati kitribalizimu. Kulilu itu tile ni evangelizimu. Luambo langi maneni za muzilimu. Mivu halileke amoni wana usilimu. Yang fresh J-Fire andine mwine wa mufilimu. Linili kefela kututa maskimu. Lipina zaka foli kapanga femu. Ma westside burogi.com. Yikachi sange mulilo notice hot komu. Sone ukatundana you must be kaumu. Mulini felile makaizi maskimu. Luna alufeli fakupumula maskimu. Mani wata makembo machepela sikomo. Kakuli habazimi mwani pangela sifomo. Fani kakala kuzu sani mafiumo. Nitukela utotunde tututola mapefiumo. Hali imo sayesa kuchitari name. Just because you know my name. The king of rapper. Yes I am. Young fresh boy J-Fire. There's two swaka boy. Okay. The Ombuga is dead. You're free to compete with me. I am J-Fire. Mr. Vigorous. Hiwini kazi kegi. Hiwini kazi mabop. Ok. Once I be na kubona fo. With a trusty. I see you. Just Tony. I see you. Rich boy. I see you. Fly with love kizi. Na mi wona. Yep. When I rasi boy. Fanta J. DJ Saili. DJ Mosti. DJ Hezi. I see you. Rough game Mukonto. Brother Zopa, I say you my young bro. I am J-Fire, money real president. LSK, yes I. Okay. Lini le mse kwa teni wa upeli wa ulo zikuli. Zewo ni malo wakamba mavani. Sukuli kulikuwa zeka taga chenu kabaka muso. Ze sataa kizenga tatka. Chole mule mwe kuli. Kaze sata halivanga zende kukitaza kale. Kiluna wao. Chale mutuele kuitumba tubanga za kuli kutumba kale. Zavu kukuwa fela. Tunaluka kuteka fela wa upeli wa kale wa bana nigana. Wena sikuwa nyama ni wa tisinga. Nofi ya bakaba.
It's DJ Fire Revolution